Minister akola ku nsonga ezebenjigiriza nti kata ha Museveni alagidde wabeerewo okunoonyereza okakasa ekibirako abaana abalenzi okutakola bulungi n'obutamalako kya musanvu mu Uganda. Omuze oguze gweyongera mu ggwanga Uganda emyaka egize giyitawo. Mukyala Museveni abadde afunyegezo y'abaana abaatuula ekyomusanvu omwaka oguwedde n'ategeeza nti okusinziira ku biwalo by'ekitongole ky'ebigezo kya UNEB abaana 38 abalenzi 1969 bawandiisibwa ebigezo ebyekyomusanvu omwaka oguwedde. Ate bonna abawala nebaka babeere 242 8324 ekyoleka nti abawala bazze bongera okujjumbira okumalako ekyomusanvu ate ng'abalenzi bwe bongera okukendeera. Mukyala Museveni agamba nti omuze guno guzze guddingana emyaka emitono egiyise nga basaana okuteekawo okunoonyereza n'okuzuula ekiyinza okubeera eddagala ly'omutawaana guno. Kye kitongole ky'ebigezo ekifulumizza ebyava mu bigezo abaana abaatuula ekyomusanvu omwaka ogw'ebyalo 2025 biraga nti abayizi bakoze bulungi okusinga bannaabwe abaatuula ebigezo ebirimu omwaka 2024. Saanisa ekitongole ky'ebigezo Dan Odongo ategeeza nti omuwendo ogw'abayizi abaatuula ebigezo bazze beeyongerako emyaka etaano egiyise. Odongo agamba nti olungereza lusinza okukolwa ne balyoka basembayo okusoma essomo ery'embeera z'abantu social studies. Abayizi abatudde ebigezo 6-18 baabadde ava amasomero ga bonna basome. Abawala basinze ku baana b'obulenzi okubeera abangi mu bigezo ebyekyomusanvu byatuula omwaka oguwedde.